amafuta kungazize bine bigambo byenyimba babiwulire naline dobozi lyenyimba baliwomere nabasibiddwa basumulule nabuli kyenatiseyo tumabayambibo bajye bantikule.